Flake. DJ Flake.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Dikili ilipokale, nyumba ilipokale, mama afuna mpongozi. Owe, chito ilipokale, mane ilipokale, njima ufuna bebenzi. Owe, you are my missing piece, bazo yanga ili incomplete. Iwe weka unga malizi, mwiningi nindela mulile. You are my missing piece, bazo yanga ili incomplete. Iwe weka unga malizi, mwiningi nindela mulile. Malapano, ufina ndia bongozi. Ine mwana wao, ndapeza ka missing piece. Malapano, ufina ndia bongozi. Kubwela kumweko akangotiko koliko baby nendi panga zaiwe akangotiko koliko baby nendi kubwela kumweko akangotiko koliko baby nendi panga zaiwe
ndi vatsenti mausaka ike ndi kufuna ndi usamali mziko langa sungavutike.
Sukufunika udande kutu sakalabwa. Tendele uzaku yanja usakadabwa. Zagwanitsa kukukonda mpako sakalamba. Kukupasa zonse zomwe ukulakalaka. Yes, baby, baga imvindi makweru. Ulendo wa uyamba tili musuti ndiveru. Kutoko za Yehova poti iye ndiye kweru. Tilowe mupangano loti didibe matelu.
You are my missing piece, bazo yanga ili incomplete. Niwewe kaunga malize, mwini zonse nilamu. Pamalopano, ufina ndia pongozi, ine mwana wao, ndapeza ka missing piece. Pamalopano, ufina ndia pongozi, ine mwana wao, ndapeza ka missing piece. Akangotiko, koliko, baby nadi kubwera kumweko. Akangotiko, koliko, baby nadi panga zaye. Akangotiko, koliko, baby nadi kubwera kumweko. Akangotiko, koliko, baby nadi panga zaye.
Pena ngati ndingo panga pose, ndigo sunga momenti emotes. Pena ngati mpempena malenga, agusandu tsentiti uzikala pambaliba.
Lelo tia tike maziko, bwela tia chimele mapiko. Monday to Sunday, one to Saturday, uzikala ulindine.
Malapano, ufina ndia bongozi, ine mwana wao, ndapeza ka missing piece. Malapano, ufina ndia bongozi, ine mwana wao, pesa ka missing piece. Akangotiko koliko,
baby nani kubwera kumweku. Akangotiko koliko, baby nani pamba zaiwe.
Akangotiko koliko,
baby nani kubwera kumweku.
Akangotiko koliko,
baby nani pamba zaiwe.
From MalawiChoose.com, another one.